U-Esther sahluko 3 verse 1. Emva kwalezo zinto inkosi uAshiveroshi yamenza mkhulu uHamani indodana kaHamedatha umAgagi. Yamphakamisa yamisa isihlalo sakhe phezu kwazo zonke izikhulu ezazinayo. Verse 2. Zonke izinceku zenkosi ezazisesangweni lenkosi zakhothama zakhuleka kuHamani ngokuba inkosi yale kanjalo ngaye, kepha uMoridekhayi akakhothamanga kakhulekanga kuye. Verse 3. Zase zithi izinceku zenkosi ezazisesangweni lenkosi kuMoridekhayi, weqelani isiyalezo senkosi na? Verse 4. Kwathi zikhuluma kuye imihla ngemihla engazilaleli, zamtshela uHamani ukuba zibone ukuthi amazwi kaMoridekhayi ayakuma yini, ngokuba wayezitshelile ukuthi ungumJuda. Verse 5. Lapho uHamani ebona ukuthi uMoridekhayi akakhothamanga kakhulekanga kuye, uHamani wagcwala ulaka. Verse 6. Kwakudelelekile emehlweni akhe ukubeka izandla kuMoridekhayi yedwa, ngokuba zazizimtshelile abantu bakaMoridekhayi ngalokho uHamani wafuna ukubulala bonke abaJuda ababesembusweni wonke kaShiveroshi isizwe sakaMoridekhayi. Verse 7. Ngenyanga yokuqala eyinyanga kaNisani, unyanga weshumi nambili wenkosi kaShiveroshi, benza iphure eliyinkatho phambi kukaHamani imihla ngemihla, izinyanga ngezinyanga, kwaze kwaba ngeshumi nambili eyinyanga ka-Adari. Verse 8. UHamani wathi enkosini uAshiveroshi, kukhona isizwe sithile esihlakazekile, sisazazekile phakathi kwabantu bezifunda zonke zombuso wakho, nemithetho yaso yahlukene neyezizwe zonke, futhi asigcini imithetho yenkosi, ngalokho akufanele ukuba inkosi isiyeke. Verse 9. Uma kukuhle enkosini, makulotshwe ukuba sichithwe. Ngiyakukhokhela amathalenta ayizinkulungwane eziyishumi esilive ezandleni zabenza umsebenzi wenkosi ayiswe esikhwameni senkosi. Verse 10. Inkosi yakhumula indandatho yayo esandleni sayo, yayinika uHamani indodana kaHamedatha umAgagi isitha sabaJuda. Verse 11. Inkosi yathi kuHamani, isiliva liyanikwa wena nesizwe futhi ukuba wenze kuso okuhle emehlweni akho. Verse 12. Kwase kubizwa abalobi benkosi ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nantathu lwayo, kwalotshwa njengakho konke uHamani ayala ngako othula sizwe benkosi, nababusa ababephethe izifunda ngezifunda nezikhulu zezizwe ngezizwe, izifunda ngezifunda njengokubhala kwazo, nezizwe ngezizwe njengolimi lwazo, kwalotshwa egameni lenkosi uAshiveroshi, kwanamathiselwa ngendandatho yenkosi. Verse 13. Izincwadi zathunywa ngesandla sezigijimi ezifundeni zonke zenkosi ukuba kuchithwe, kubulawe, kubhujiswe abaJuda bonke, abasha nabadala, iy'ngane nabesifazane, ngalusuku lunye ngolweshumi nantathu lwenyanga yeshumi nambili eyinyanga ka-Adari, impahla yabo ibe impango. Verse 14. Impinda okulotshiweyo yanikwa ukuba ibe yisimemezelo ezifundeni zonke, kumenyezelwe kubantu bonke ukuba bazilungiselele lolu suku. Verse 15. Izigijimi zashisha zahamba ngezwi lenkosi. Umthetho washawa eShushane endlini yenkosi, inkosi noHamani bahlala phansi baphuza, kepha umuzi waseShushani wakhungatheka.